baby. Hatua chanigo mimi na yeye nampenda nalipenda na yendo panato kupo mara tatu mwenzenu menapendwa kupita rifasa watch on you come with come with.